Ninge yo mureba igura 1309
ishati
yego ikabikozwe mu bitambaro bibiri bivanze hari kimwe cya coton kabari jana kwijana koto ariko havanzemo n'ikindi gitambaro bita bogolan bogolan ni igitambaro cyiza cyane kiswe ko gifite inkomoko kibari biva muri Ghana
masaha ya saa 7 z'amanywa imbere ya Ecole Belge mu mujyi wa Kigali ituze ndutiye Colombe aradutambagiza muri 1001 signatures iduka rye ricuruza imyambaro itandukanye idoze mu buryo bwa kinyafrika
utudukanzu utwo two agiye mbona tudafite amaboko kukimwe
Jenny style nyine nkuko urabona tugeze mu gihe cy'izuba nabwo imyenda irimo ahangaha navuga ko ni imyenda nyine ishobora kujyana n'igihe cy'izuba agiye gushuha nibifite amaboko turabifite n'ibidafite amaboko turabifite ariko tugerageza gutekereza kuri buri muntu wese ariko nanone tukabijyanisha n'igihe tugezemo
Colombe umukobwa w'imibiri yombi ahagarariye Inco Company umwaka ushize wa 2014 ari mu banyarwanda batandatu bakubutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mahugurwa yagenewe abakiri bato ku mugabane wa Afurika biga kwikemurira ibibazo byugarije uyu mugabane ni gahunda yali Young African Leaders Initiative ya Bwana Barack Obama perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu watoje uburyo bwo kwagura business ikagera no kubandi yadusangije ubunararibonye ku masomo ya yali
navuga yuko byahindutse cyane kuko iri ya programme ni imwe muri programme navuga nabashije kwitabira nabanga muri experience yange navuga ko ari nini kurusha izindi zose nabasha nabashe kwitabira navuga ko nanone yafashije mu buryo bw'imikorere cyangwa se mu buryo bw'imitekerereze kuba nahinduka no gutekereza mu buryo nyine butandukanye n'ubwa mbere icyo navuga yampinduyeho cyane nkuko nakubwiye nti mu byo batwigishaga ati kuba umuyobozi muri business yawe kugira ngo ufashe abantu bose muri kumwe kwiyumva ko nyine bose mufite ingamba zimwe zo kugera ku murongo runaka icyo ni kimwe cy'ingenzi mu byo nafanye urumva uko gutekereza gutyo nago nibaza ko ari uburyo nari kuba naragize iyo ntabasha kwitabira nk'amahugurwa nk'ayo
mbere yo guhugurwa kuri yari Ituze ndutiye Colombe yemeza ko yakoreshaga abakozi 8 mu buryo budahoraho. Ubu ngo arakoresha 10, babiri muri bo bafite amasezerano y'akazi mu buryo buhoraho. Innocente Mukeshimana acuruza imyenda mu iduka rya Inco Company kumanywa ikigoro bakajya kwiga muri kaminuza.
Iduka ribamo abantu bakora ibintu bitangaje cyane bira Afrika kandi by'ibihangano ngerageza kubigeraho nibaza ko nanjye hari icyo nazabakuraho kandi cyiza. Ejo hanjye azaza ni nshaka ko haba heza kandi n'ubundi nibyo nshaka hazaba heza kuko ndiga kandi ndibaza ko amashuri yanjye azangirira akamaro kandi n'ahandi mbona ko ashobora kuneza imbere
1001 signatures ni duka ricuruza imyenda idoderwa mu mahatori yatandukanye ya Inco Company mu mujyi wa Kigali kuba ubwoko bw'ibicuruzwa butamenyerewe cyane ku baguzi tutibagiwe n'amikoro make kuba bikenera byo biracyari imbogamizi ikomeye kuri Ituze Colombe ariko aracyafite ibyizere
ku buryo byari bigiye bigoranye ugasanga abantu benshi bagura ibintu byacu bari abanyamahanga kuko ari huza avuga ati ndashaka kubona ikintu cyakuri mu Rwanda ndashaka kubona ikintu cyo muri Afrika ugasanga nyine nibo bishimiye cyane kubona icyo kintu kwa ko kuri bo babona ari gitandukanye n'ibyo basanzwe babona ariko navuga ko ubu ngubu nyine bigenda bihinduka n'abanyarwanda nabo bagenda babona ko ibyo dukora ari byiza kuko nk'iyasha gasanga umwenda udoze neza nta hantu tandukaniye n'uwo yajya kugura iburayi ndetse na utanze amafaranga menshi aruta yo twatanga nabo bagenda babona ko mwenda ufite karite igitambaro ni cyiza finishing ni nziza mbere urasa neza imbere n'inyuma hose
mu byamusigaye mu ntekerezo kandi avuga ko byanamufashije Ituze Colombe ubuheta mu muryango wabo ngo n'uburyo hari byinshi atiyumvishaga ko bishoboka ariko aza guhurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ababinyuzemo arushaho kubicengera
guhura n'abandi banyafrika munganye imyaka bakora ibintu bitangaje mu bihugu byabo wenda ukaba wabumvaga igihugu ukavuga ati Namibia sinzi ko nzapfana nagezeyo cyangwa se rugero Gambia sinzi ko ngiye twese kumwe n'umuntu bo muri Gambia bahe ibihugu 25 bitandukanye abo twari turi kumwe ukumva n'icyo gihugu utumva kuzigero nakandagiramo ukumva ntunibaza n'abantu baba mukwenda bameze cyangwa se ibyo bakora ako wajya kuntu kabona uhuye n'umuntu munganye imyaka akora ibintu bitangaje cyane kandi yenda nawe yarahuye nibibazo nk'ibyo twese duhuramo urabizi byo utanya business ero mujene cyangwa se ubushobozi buke cyangwa se aho gasanga umuntu bya bindi twita ko ari imbogamizi twese duhura nazo nawe yahuye nk'izindi nk'izawe cyangwa se zinarenzeho ariko wabona ahantu yabashije kwigezaho navuga yuko ari ibintu byinza cyane kuko byanshimishije bikantera n'imbaraga numva byanyinspire cyane
mu gusa nushishikariza urundi rubyiruko kwitabira gahunda yali kumusozo w'ikiganiro twagiranaga ituze Colombia yabasabye kwitabira gahunda yali network banyuze mu nzira yayibonyemo kuri internet mu magambo nsubira mabumbati umugani w'ikinyarwanda yabaciriye nibutse gusa ko yali gahunda igamije kwereka abanyafrika bakiri bato inzira zose banyuramo bakikemura ibibazo gahunda yatangijwe na Bwana Barack Obama perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika icyiciro cya mbere na Colombia yarimo mu 2014 cyateranije urubyiruko rugera kuri 500 muri uyu mwaka nabwo hari abandi 500 bakomoka ku mugabane wa Afrika Erika bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali